ngizothatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijapha uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijapha inhliziyo yami idale ixhuma njengenyamazane umuhle unodoli idale bathu senomona ubabe bambi isandla siqabusane sihlabelelo komzalwane sondela lana sithandane njengosamkelo benombale uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijapha uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijapha
ngashamishamishamishamishamishamishe uwena ongiphakelayo mangilambile ngigijima ngolimi ngikunambithe masungithinta ngezandla zakho eyithambile turn around ishaya i-360 vula ingubo ngibona i-drumstick engqondweni yami ukhosi i-traffic